Hello everyone.
Hi alle sammen.
I think this will go down a little, huh? Ah, yes. See, I'm not so tall, so it's tough for me to see over that.
Jeg ikke så høy, så det vanskelig for meg å se over den.
All right, have you had a good morning so far?
Har du hatt en fin morgen så langt?
I am unconvinced.
Jeg ikke helt overbevist.
I ask you if you'd had a good morning so far.
Jeg spurte om du hadde hatt en fin morgen.
You woke up this morning and both of your arms were attached to your body.
Da dere våkne, så var begge armene på kroppen, var det ikke det?
And your legs were attached to your trunk.
Og beina, de satt også på hoftene.
All 10 fingers?
Alle 10 fingre.
Amen?
Amen.
Okay, well you have a lot to be thankful for this morning.
Så da har vi mye å være takknemlig for.
Amen? Amen. Nice to be alive. It beats the alternative.
Det veldig godt å være, for å være levende, for dette, det slår definitivt alternativet.
Very nice. Well, it's so good to be here. I took a little nap this morning, and I am fully caught up now. I feel perfectly rested.
Jeg tok en liten lur denne morgen, og nå føler jeg meg helt restituert.
I actually thought that the trip would be far worse, but I feel great.
Jeg trodde først at turen skulle være mye verre, men nå kjennes det ganske bra ut.
Let's begin with a word of prayer, and we'll dive right into our message proper this morning.
La oss begynne med en bønn sammen.
Father in heaven, this morning we thank you for life and health and happiness.
Herre, vi ønsker å takke deg for livet og for gleden vi kan ha nå i morges.
Father, we are preparing to open your holy word. Please, be with us now.
Og vi ber at du må være med oss nå som vi forbereder oss på å åpne ditt ord sammen.
Father, we pray that you will send your Holy Spirit, that he will come personally and teach us great and mighty things.
Og vi ber at du må sende oss din Hellige Ånd, at han kan lære oss store og mektige ting.
Father, as we continue our study of the everlasting gospel, we pray that you would impress upon our hearts its beauty and glory.
Og vi ber at du må gjøre et sterkt inntrykk på våre hjerter i det vi lærer mer om det evige evangelium.
Father in heaven, may we not just know the message intellectually, but may we experience the message.
Og måtte vi også erfare det, og ikke bare forstå det intellektuelt.
Father, may we, as Ellen White says, settle into the truth.
Og måtte vi bli fast i budskapet.
Be with us now as we open your word.
Og må du være med oss nå når vi åpner ditt ord sammen.
In Jesus' name.
I Jesu navn. Amen.
All right, now let's have a little test. Are you ready for a test? I'm going to give Eric some more room here.
Nå skal vi ha en liten prøve, og da får vi se.
Are you ready?
Dere klare?
Okay, what does the word gospel mean?
Hva betyr ordet evangelium?
Good news, what?
Gode nyheter.
Okay, excellent. And do you remember the word? Where does it come from? What's the etymology of the word?
Hvor kommer det fra? Hva opphavet til det?
Do you remember?
Husker dere?
I told you there was a group of people that sort of coined the term. Who were those people? Do you remember?
Jeg fortalte dere at det var noen som satte sammen dette ordet, og hvem var det?
That's exactly right. The Greeks living in North Africa, Arvid. See, he sits on the front row, so he gets an A. The students in the back usually have the lower grades, usually.
Du ser, Arvid sitter på første benk her, så han får toppkarakter, mens de som sitter litt lenger bak, de følger ikke så godt med.
The Greek-speaking peoples of North Africa would shout, Evangelion, Evangelion, the good news from a land afar.
Så de som bodde i Nord-Afrika, disse grekerne, de ropte, Evangelion, Evangelion, de gode nyheter.
Now remember our message yesterday was entitled, The Premise of the Gospel.
Og i går så sa vi det at titlen på det vi snakket om, det var premissene for evangeliet.
Let's continue our review and quiz. What does the word premise mean?
Så hva betyr dette ordet premiss?
There are two elements, okay, a foundation and?
Det et grunnlag.
A starting point, that's exactly right. That is the essence of the word premise, rather. It is the foundation upon which other things rest and our starting point. Very good. Now, yesterday we learned a summary statement, a three-tiered statement that is the premise of the gospel. And I'm hoping that without my assistance, you will be able to repeat that.
Nå håper jeg dere greier oss å si det som vi sa i går, det som var liksom en kort versjon som summerte opp hva dette her egentlig, hva som premisse for evangeliet.
Now, I will just get you started and you finish it, okay? Now, if you don't get it right, we will have to preach yesterday's sermon again today.
Så hvis dere ikke greier å få dette her sånn til, så skal vi gjenta talen fra i går.
I have done that before.
Jeg har gjort det før, faktisk.
I have the sermon here, just so if you're not getting it, we will go back over it.
Så jeg har talen fra I går her, så hvis dere ikke greier dette her sånn, så tar vi den en gang til I dag.
I told you there would be a test.
Så jeg sa til dere, det kommer en liten test på dette.
Okay, here we go. I'll start you, you finish.
Så jeg starter dere, og dere...
The premise of the gospel is... Okay, you did it. You passed.
Ja, dere har bestått prøven.
The premise of the gospel is the holiness of God, the fallenness of man, and the offensiveness of sin. Yesterday we looked at all three of those.
Så I går så vi på alle disse tre, Guds hellighet, menneskets fall og syndens usmakelighet.
We learned yesterday, very importantly, that if any one of these elements is removed, the gospel literally implodes upon itself.
Og vi sa også det at hvis et av disse elementene blir borte, så faller det sammen av seg selv.
If God is not holy, there is no gospel. If man is not fallen, there is no gospel. And if sin is not offensive, there is no gospel.
Så det ikke noe evangelium hvis ikke Gud hellig, hvis ikke mennesket falt, og hvis ikke synden ufordragelig.
Now we will build on yesterday's message.
Så vi skal bygge nå videre på gårsdagens budskap.
Our message today is entitled The Person of the Gospel.
Så I dag så skal vi snakke om evangeliets person.
So yesterday the premise of the gospel, today the person of the gospel.
Så I går var det altså evangeliets premiss, og I dag så det evangeliets person.
This message will take two parts. Today, the message just now, and this afternoon at 4:30.
Så dette budskapet deles vi inn I to, nå I formiddag og I ettermiddag.
Let's begin by going to John chapter 1.
Så la oss begynne med å gå til Johannes evangelium kapittel 1.
John chapter 1, beginning in verse 1, we find some extraordinary verses of scripture.
Så her finner vi noen svært spesielle vers. Johannes kapittel 1.
John begins his gospel in very much the same way that Moses begins the book of Genesis.
Og Johannes begynner sitt evangelium på samme måte mye som Moses gjorde I første Mosebok.
The words are identical.
Ordene nesten identiske.
The Bible says in verse 1 of John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Her står det, I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud.
He was in the beginning with God, all things were made through him, and without him, nothing was made that was made.
Han var I begynnelsen hos Gud, alt blitt til ved ham, uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til.
This point is further emphasized in verse 10.
Og dette verset blir videre understreket I vers 10.
He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him.
Han var I verden, og verden blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.
Probably the single saddest verse in the Bible is verse 11.
Og kanskje det tristeste verset, enkle verset I hele Bibelen, vers 11.
He came unto his own, and his own received him not.
Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.
The import of these words is pregnant with meaning.
Og dette her helt fullt av betydning. Dette verset.
Verse 14.
Vers 14.
Who was this word?
Hvem var dette ordet?
And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet.
Now I want to hone in there on verse 14, because there is a very important word there, and that word is flesh.
Og jeg ønsker også å stoppe litt ved dette vers 14, for det et veldig viktig ord der, og det ordet kjød.
The word there says, verse 14 says, the word became flesh.
Og det står her, I den norske oversettelsen, så står det, og ordet ble menneske.
Now there is a technical term in the English language used to describe this, and perhaps it is quite similar in the Norwegian language as well.
Og det en teknisk beskrivelse av dette her, sånn I det engelske språket, kanskje det også likt på norsk.
The technical term used to describe what is being described in verse 14 is the incarnation.
Og det ordet som blir brukt her inkarnasjon.
Okay, so it sounds very similar. Incarnation.
Det høres likt ut når jeg sier det på norsk, inkarnasjon.
Now this is not a difficult word to understand.
Dette her ikke et vanskelig ord å forstå.
If you take off the first part there, the I-N, and the last part, the A-T-I-O-N, Asian, you just take the middle section there.
Så hvis man tar bare den midtre delen av dette ordet på engelsk.
You have the word carne.
Så har du ordet carne.
Now where did Eddie go? Ah, Eddie, here we are. He speaks the Latin language. What is carne in the Spanish language?
Så hva betyr dette her sånn, Eddie, på spansk, for han snakker et latinsk språk.
Shut.
It's what?
Shut.
Det betyr lukket.
No, that's in Norwegian probably. In Spanish it's flesh, meat, flesh. So the
kjøtt, ja.
As well as in the Latin as well as in the Greek. So this idea of incarnation simply means that something came in the flesh.
Så det betyr altså at noe kom I kjødet.
Okay. Now, let's go over our summary statement here. Just as we had a summary statement yesterday, so too today.
Så vi skal prøve å summere det her opp med en liten setning, sånn som vi gjorde i går.
Okay, here it is. Now it's pretty long, but we're going to rehearse it until we get it.
Dette en litt lengre setning, men vi skal gjenta det til vi kan det.
We'll go over the first part.
Den første delen skal vi gå igjennom.
Very simple.
Veldig enkelt.
The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth.
Personen I evangeliet Jesus Kristus fra Nazareth.
I'll say it again. The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth.
Personen I evangeliet Jesus Kristus fra Nazareth.
Let's say that together, okay? That's just the first part, so don't think you're getting off the hook.
La oss si det der sånn sammen.
Let's say it together. The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth. And again, the person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth. Now here's the second part.
Så kommer den andre delen.
The gospel is not merely an assortment of theological propositions. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Try it with me. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Oh, you are not paying attention. Let's try again. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Now, let's put together. You can say it in Norwegian if you must.
Det betyr at evangeliet ikke en samling av teologiske proposisjoner.
Excellent. So then, altogether it sounds like this. The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Go ahead, Eric.
No, they have it.
So okay, we've got it. I'm going to say it one more time, then we'll say it together.
Jeg skal si det en gang til, og så sier vi det sammen.
The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Let's see if we could say it all together. The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth. The gospel is not merely an assortment of theological propositions. Excellent. Now you say, why do we have to memorize these statements?
Hvorfor trenger vi å huske dette her sånn?
For a variety of reasons. First of all, I firmly believe that if a sermon cannot be distilled down into a single sentence, it is not worth preaching.
Og for det første så tror jeg det at hvis en preken ikke kan kondenseres ned til en setning, så den ikke verdt å sies.
Sometimes you hear preachers preaching and they preach up on this topic and then this topic and then this topic. And they're preaching on everything.
Av og til så kan man høre forkynnere som preker om det ene, det andre, etter det andre.
It would be like trying to eat a loaf of bread, one crumb at a time. It's very difficult.
Og det ikke som å spise et brød en smule av gangen, det nesten umulig.
This morning I ate breakfast right here at Fredheim, and you cut your bread into slices. So we want to, our sermons to be a slice of bread that is whole, that makes sense together.
I dag når jeg spiste frokost på Fredheim, så spiste jeg brød I skiver, og man skjærer brød opp I skiver, og på samme måte vil vi gjøre det nå med denne talen.
Now the importance of this statement cannot be overstated. It simply says this. The essence of the good news, the essence of the gospel, is not some abstract set of beliefs.
Så det som dette her som egentlig sier at essensen I evangeliet ikke noen sånne abstrakte teorier og forståelser.
The good news of the gospel is the news about a person.
Fordi de gode nyhetene om evangeliet nyhetene om en person.
This person is the one we just read of in John chapter 1. The word was made flesh.
Og disse nyhetene om denne personen som vi leste om I Johannes 1, med ordet som ble menneske.
Go forward two books to Romans chapter 1.
Og så kan vi gå litt videre til romerne kapittel chapter
1. Romans chapter 1.
Romerne kapittel 1.
Now beginning in verse 1.
Og så I vers 1.
The Apostle Paul says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God.
Paulus, Jesu Kristi tjener, som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium.
Okay, notice verse 2 now. Which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures.
Og legg merke til vers 2 nå. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter I hellige skrifter.
Verse 3, concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh.
Vers 3, evangeliet om hans sønn Jesus Kristus vår Herre, som menneske kommet av Davids ett.
Now in English grammar, verse 2 functions as what is called a prepositional phrase.
Det som på i den engelska grammatiken i vers 2, det en speciell fras.
That is to say that verse 2 can be removed from the sentence and you actually keep the continuity of the thought.
Och det betyder att detta vers 2 kan tas ut av setningen utan att man mister kontinuiteten i det.
So we'll do that just now. We'll read verses 1 and then we'll skip verse 2 and read right into verse 3.
Och det vi ska göra nu, det är vi ska läsa vers 1 och så ska vi hoppa över vers 2 och så ska vi gå rätt in i vers 3.
You will notice the continuity of thought.
Och då vill du likväl se att det är en kontinuitet.
I'll just read it right through and then Eric will read it.
Jag vill läsa det igenom så vill läsa det Erik efterpå.
Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born according to the seed of David, according to the flesh.
Paulus, Jesu Kristi tjänare som är kallad till apostel och utvald till att förkynna Guds evangelium. Evangeliet om hans son Jesus Kristus vår Herre, som människa kommit av Davids ett.
Excellent. Now notice there in verse 3, when Paul here modifies the word gospel, he says the gospel concerns Jesus Christ of Nazareth.
Och lägg märke till det som Paulus säger här som det är att han säger evangeliet som omfattar som har med Jesus Kristus att göra.
What that means is that the gospel again is not a set of theological propositions. For Paul, the gospel was the good news about a person.
Så det betyder igen att det här evangeliet är inte en del teorier och så vidare, men det är om en person.
I praise the Lord Jesus that I am a Seventh-day Adventist, but I want to say something here.
Jag är så glad för att jag är en syvende dags adventist, men jag vill säga något i den förbindelse.
Seventh-day Adventism is a largely cerebral truth.
Adventism är en samling av sannheter.
Cerebral, it's almost intellectual.
Intellektuella sannheter.
Part of what attracts people to Seventh-day Adventism is that it is so logically coherent and consistent.
Och det som gör det så attraktivt är att det är så samstämmigt.
Is that
och logisk.
True? Have you found that to be the case?
Har du funnit att det är sant?
Generally people that are thinking people are those kinds of people that are converted to Seventh-day Adventism because they see a system of a whole logical paradigm of truth that makes sense.
Väldigt ofta de som blir omvänt och går in i adventismen, det är sådana som ser logiken i adventismen.
It provides a very logical and sound framework for understanding the world around us.
För att det hjälper till oss att förstå i rammene av förståelsen av världen runt oss.
I praise the Lord Jesus that Adventism is so totally logical and cerebral.
Och jag är så glad för att adventismen är så logisk på den måten.
But there is a danger for Seventh-day Adventists. We can begin to think that all of these cerebral truths and this foundational framework is actually the gospel itself.
Men det är en fara att låta det bli evangeliet i sig själv, att logiken i det blir evangeliet.
Now I hope this is coming across. There are many wonderful things that we believe as a church, but these things are simply products of the gospel. They are not the gospel themselves.
Och jag hoppas jag inte blir missförstått, men man måste förstå det att dessa tingen är ett produkt, logiken är ett produkt av evangeliet, det är inte evangeliet i sig själv.
We sometimes have the idea that if we believe the state of the dead and we understand the sanctuary and we adhere to the seventh-day Sabbath, that this is the gospel.
Och väldigt ofta så kan vi förstå tänka slik att hvis vi bara tro förstår de dödes tillstånd, hvis vi förstår helgedomstjänsten, hvis vi förstår sabbaten, så är det evangeliet.
My premise this morning is that the gospel is not a mere assortment of theological propositions. The gospel is a person.
Men evangeliet är, och det är mitt premiss, evangeliet är en person, det är inte teologi som sådan.
That is Paul's whole point in the first two, three chapters of Romans. He says,
Det är Paulus poäng i de tre första kapitlen av Romerbrevet.
Paul says, I'm writing to you about the gospel and the gospel concerns Jesus Christ of Nazareth.
Och ja, Paulus säger, jag skriver till er om evangeliet och evangeliet det är Jesus Kristus från Nazaret.
So as Seventh-day Adventists, I believe we need to be on guard against the idea that if we just intellectually ascend to a certain belief that we are living in the light of the gospel.
Så jag säger det att vi trenger att vara på vakt slik att vi inte kommer upp på den det platået där vi blir teoretiker.
Maybe the simplest way to say it is the gospel is not a set of beliefs. The gospel is a living relationship with a person.
Så kanske det lättaste måten att säga det på det är att evangeliet det är ett levande förhåll till en person och inte ett sätt av regler.
Are we understanding yes or no?
Förstår vi detta? Ja eller nej?
Okay, good. That's why our foundational summary statement is so long and so pointed.
Og derfor det at summen, denne setningen som vi sa, såpass lang og har de forskjellige delene.
I'll repeat it for you, but you don't need to repeat it with me. You will understand the statement better now.
Jeg skal repetere dette sitatet, men dere trenger ikke gjenta det, men dere vil forstå det litt bedre nå.
The person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth.
Så personen, evangeliet personen Jesus Kristus fra Nazaret.
The gospel is not merely an assortment of theological propositions.
Og evangeliet ikke en samling av teologiske preposisjoner.
The great truth of the gospel is the truth about a man, a person.
Så den store sannheten i evangeliet sannheten om en person.
Who that person was and what he does for you and I.
Vem han var och vad han gör för nå för dig och mig.
Okay, are we on the same page so far?
Är vi på samma sida så långt?
Okay, we're singing out of the same hymnal?
Vi sjunger ut från samma bok.
Okay. Now, let's begin the message proper.
Låt oss börja själva budskapet.
In order for Jesus Christ to qualify as the person of the gospel, he must be two things.
For at Jesus skal kvalifisere som evangeliets mann, så det to ting som må være til stede.
If he is not both of these, he does not qualify as the person of the gospel.
Og hvis han ikke begge disse to tingene, så kvalifiseres han ikke for å være evangeliets mann.
The first thing that Jesus Christ of Nazareth must be is fully God.
Det første han må være 100% Gud.
The second thing he must be, as you may have guessed, is fully man.
Og det andre som han må være, som du sikkert har gjettet, at han må være 100% menneske.
So I wanted to say that again. The two things that Jesus must be in order to qualify as the person of the gospel is number one, fully God, and number two, fully man.
Så jeg vil gjenta det igjen. De to tingene han må være for å kvalifisere som evangelisk mann. Nummer en, han må være 100% Gud, 100% menneske.
Now, Jesus must be God enough to be man's savior and substitute, and man enough to be humanity's legitimate example.
Så han må være såpass mye Gud at han kan være frelser, og han må være såpass mye menneske at han kan være so much man that he... Han kan være vårt eksempel.
Okay, now the importance of this cannot be overstated, so I'm going to repeat it.
Dette her kan ikke understrekes sterkt, så jeg skal gjenta det igjen.
Jesus Christ must be God enough to be our savior and substitute, and yet man enough to be our legitimate example.
Så må være så mye Gud at han kan være vår Gud, han kan være vår stedfortreder, og må være så mye menneske at han også vårt eksempel.
Now, the scriptures establish the full divinity of Jesus Christ.
Skriften understreker Guds guddommelighet.
Now we might legitimately ask the question, why does Jesus have to be fully God in order to qualify as our redeemer?
Och det kan vi gärna spöra, varför må han vara Gud för att kunna vara vår förlöser?
Why must God himself redeem humanity?
Varför må Gud själv gjenforene sig till mänskligheten eller få mänskligheten över till sin sida?
This is an excellent question that I reckon many of us have not reflected adequately on.
Och jag tror det är ett väldigt viktigt spørsmål som kanske inte många har reflekterat nok över.
How many people in this room have committed, say, 1,000 sins or more?
Hvor mange her som har begått minst 1,000 synder?
10,000?
10,000.
Some say, I don't know. Well, yeah, probably closer to 1,000,000 or more, okay?
Ja, noen sier, jeg vet ikke.
Now, imagine with me here, momentarily.
Men forestill deg her et lite øyeblikk sammen med meg nå.
We're going to pretend like sin is a unit of something. I wish I had a unit up here. Oh, I do, I have something in my back that will work as a unit. Okay, we will say that sin is just like this little keychain here, okay? This is one unit of sin. This represents one sin.
Så dette her, det representerer en enkelt synd.
Okay, what does this represent?
Hva representerer det?
Okay, so, let's just take one... Who's the biggest sinner in here?
Hvem den største synderen her inne?
Okay, this gentleman back here. I thought it was me. I think it's probably a tie.
Og jeg trodde det var meg, men det en på bakgrunnen.
Okay, now, we're going to take this gentleman's sin, and we're going to pile them up. So pretend like this would be one of multitudinous sins. So we would start to pile them up.
Så vi skal begynne å samle det opp igjen her, og dette her en av veldig mange synder, og nå skal vi samle det opp.
Unit after unit after, and soon that pile is going to be very, very high.
Og til slutt, når vi tar disse enkeltvis, så kommer denne haugen av synder til å bli veldig stor.
But then we're going to throw on top of that everybody else's sin. Every single sin, in thought or in word and deed. We're just going to keep piling them up. Piling.
Og så skal vi bare samle opp alle andre synder, også både tanker og gjerninger og ord, hva det enn måtte være.
Now, is that a reasonably large pile?
Tror dere det blir en stor haug? Oh,
yes. Yeah, it's pretty large, isn't it? I mean, there are several hundred people in here, maybe 200 or 300. Now, it's actually going to get even worse, because now we're going to take all of the sins of every person who is alive today, some 6 billion people. We're going to pile that up as well. So pile them up.
Och så ska vi ta alla andras synder också, cirka 6 miljarder människors synder, och samla det också på en hög.
So this is getting quite high now. Are you with me?
Är du med mig?
Now we're going to do something even more than that. We're going to take the sin of every person who has ever lived in thought or in word or in deed, units, and we're going to pile them up as well.
Och så ska vi ta alla människors synder som någon gång har levt också och samla upp på toppen av denna haven.
So here is this almost unfathomably large heap of sin.
Så här har vi denna svåra haven av synder.
Now let me ask you a question. It's a mathematical question.
Låt mig ställa dig ett spörsmål. Det är ett matematiskt spörsmål.
Two questions really.
Egentligen två spörsmål.
Number one, is this a significant amount of sin?
Är det här en stor mängd synder?
Yes, both quantitatively and qualitatively, it is a significant amount.
Både I kvalitet och I kvantitet så är det en stor haug med synder.
But let me ask you a technical question.
Men så ett tekniskt spörsmål.
Is this amount of sin, whatever it is, we'll call it X.
Är denna mängden synd, och vi kan kalla den för X.
Is this number a finite number or an infinite number?
Är det ett ändligt tal eller är det ett oändligt?
Which is it? Infinity?
Uendlig.
Who thinks it's a finite number, a countable number?
Vem tror att det är ett tal man kan tälla?
Okay, who thinks it's countable? I'm raising my hand, so you better agree with me. Okay, who thinks it's infinite?
Vem tror att det är...
No, it cannot be infinite, friends. Think about it.
Nej,
det kan All we're saying is that that's why we said they were units. They're units. If you pile those units, pile, you can pile them. But friends, it would never be infinitely large, because there is a finite number of human beings, and if every human being has committed a finite number of sins, a finite number times a finite number is always a finite number.
Så det nødt til å være et endelig tall som kan telles, for derfor så la vi vekt på også at det var enkeltvis.
Now,
og et menneske har da begått enkeltvise synder I så og så mange mengder.
Now, it might seem like for all practical purposes it may as well be infinitely large. Maybe that's what you're saying.
Kanskje av praktiske grunner så kan man si det at det utellig.
But mathematically it is impossible for it to be a true infinity. It is a finite number of sin.
Men matematisk så det et bestemt tall.
Okay, now think about this.
Men så tenk på dette.
In order for that sin, this astronomically large amount of sin to be carried, we would need the infinitely broad shoulders of God to bear that sin.
För att denna stora haven ska kunna bäras, så trenger man också en gudomlig skulder, breda skulder att bära denna haven med synder.
I want to say that again. Only the infinitely broad shoulders of God could bear or shoulder this enormous amount of sin.
Bara gudomlig skulder vill kunna bära denna enorma mängden med synder.
Listen to this remarkable statement from the pen of Ellen White.
Så hör på detta fine citatet fra Ellen White.
You want to just read it here with me, Eric? This is from Early Writings, page 50.
Og det fra Early Writings, side 50.
The angels prostrated them for Jesus.
Englene kastet seg ned foran ham, foran Jesus.
They offered their lives.
De tilbød, de offret sine liv.
This in the context Jesus is revealing to them the plan of salvation.
Och här är kontexten att Jesus uppenbarar för dem frälsningsplanen.
So the angels here are saying, "No, no, we will go."
Nej, nej, säger änglarna, vi vill gå.
Jesus said to them that by his death he would save many.
Och Jesus säger till dem att vid hans död så vill han frälsa många.
And that the life of an angel could not pay the debt.
Och att livet till en ängel icke kunde betala för skulden.
His life alone could be accepted of his father as a ransom for man.
Hans liv alene kunde vara accepterat hos fadern som ett botemedel hos Gud.
Okay, now, what's the word there for ransom?
Vad är ordet för ransom? Vad är det på norska igen? Det är Ja, godkänning.
Okay, we need to get our fingers. You have that word?
Yeah. Okay. Acceptance, we call it.
Acceptance or price? Is that
price,
comparable?
Yes.
Okay, good. Notice what's happening here.
Lägg märke till vad som sker här.
In context, Jesus is explaining the plan of salvation. Man has fallen. I must go redeem him.
Jesus, kontexten alltså Jesus förklarar vad som har skett. Människan har fallit. Jag måste gå.
The angels are incredulous. They protest. No.
Nej,
you will not go and suffer such ignominy. We will go.
Nej, du ska inte gå och lida något så förfärligt. Vi vill gå istället, säger de.
Jesus says, I appreciate the offer, but you cannot pay the price.
Nei, sier Jesus, jeg setter pris på tilbudet, men dere kan ikke betale prisen.
It is the functional equivalent of trying to purchase something that you do not have enough money to afford.
Det akkurat det samme som å skulle kjøpe noe som du ikke har penger til å betale for.
Jesus' infinitely broad shoulders alone could shoulder the quantity and quality of man's corporate sin.
Bare Guds, Jesu guddommelige skulder kunne bære I kvalitet og I kvantitet denne enorme mengden av synder.
Now here's a second quotation, this one from the Review and Herald, November 8, 1892.
Og dette her et annet sitat, hentet fra Review and Herald, den 8. november I 1892.
The only way in which the fallen race could be restored was through the gift of the Son.
Den eneste måten som den fallne rase kunne bli tatt tilbake igjen til Gud på var gjennom gaven av hans sønn.
Equal with God himself, possessing the attributes of God.
Han var lik Gud og hadde de samme egenskaper som Gud.
Now listen to that carefully.
Hør nøye etter på dette.
Ellen White here says, the only way that humanity could be saved.
Ellen White sier at den eneste måten som mennesket kunne bli frelst på.
Some people believe, or some people have the idea, that God had a variety of methods that he could have used.
Men mange har den forståelse at Gud hadde mange forskjellige varianter og muligheter gjennom hvilke mennesket kunne bli frelst på.
He could have selected plan B, or plan C, or maybe even a little of plan D.
Han kunne ha valgt plan B, plan C, eller kanskje litt av plan D.
Ellen White says there was only one way.
Men Ellen White sier det var bare en måte det kunne skje på.
For humanity to be redeemed and thus saved.
At mennesket kunne bli frelst.
And that was through the gift of one equal to God himself.
Og det var gjennom gaven av en som var lik Gud.
This is why it is so essential for us to believe that Jesus Christ is in fact equal with God.
Og derfor det så viktig for oss å forstå at Gud, at Jesus lik Gud.
If Jesus is not equal with God, he is not qualified as the person of the gospel.
Så hvis han ikke lik Gud, så han ikke kvalifisert som evangeliets mann.
Now notice this with me. Go to 2 Peter chapter 1.
Så la oss slå opp til 2. Peter kapittel 1.
Let us see if the New Testament writers refer to Jesus as God.
Så la oss se på om evangeliets skrivere refererer til Jesus som Gud.
2 Peter chapter 1, verse 1.
2. Peter kapittel 1 og vers 1.
2 Peter 1, 1. Simon Peter, a bondservant and an apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ.
Simon Peter, Jesus Kristi tjener og apostel, hilser dem som ved vår Gud og frelser Jesus Kristi, rettferdighet har fått den samme dyrebare tro som vi.
Excellent. Now notice there it says, God and Savior, Jesus Christ.
Og legg merke til at det står her, Gud og frelser Jesus Kristus.
Now, I want to show you something. I want to teach you a little Greek grammar here.
Jeg har lyst til å prøve å lære dere litt gresk grammatikk her.
There is a rule in Greek grammar called the Granville-Sharpe's Law.
Og det en spesiell lov når det gjelder den greske grammatikken.
Okay, and what that law says is this. If two nouns are attached by the conjunction and...
Og hvis to pronomer blir satt sammen av og...
And neither of those
subjekter, unnskyld.
And if neither of those nouns have an article, okay?
Og hvis ingen av dem har en artikkel foran.
For example, we would say the dog. The is an article.
Og da vil vi på engelsk si the dog, altså det en artikkel.
Or we say those people. Those is the article.
Og eller vi sier de mennesker, da blir de artiklen.
So in the Greek language, when you have two nouns that are attached by the equivalent of and...
Så hvis det to da subjekter som blir knyttet sammen av og...
The actual Greek word is kai. Kai, K-A-I.
Og det greske ordet kai.
If neither of those nouns has an article...
Så hvis ingen av dem har en artikel...
It always refers to the same object.
Så refererer det alltid til det samme objektet.
That is exactly what is happening here in 2 Peter chapter 1 and verse 1.
Og det det samme som skjer her sånn I 2. Peter kapittel 1 vers 1.
He says God and Savior. That is Theos kai Savior. That is two nouns, no articles connected by kai referring to the very same thing. He is saying Jesus is God and he is Savior.
Og det det som står her, Gud, Jesus Gud, og han frelser, to substantiver som ikke har en artikkel foran substantivene, men som knyttet sammen med og, kai, now, altså på gresk.
There are other examples of this, and if you'd like to take a note, you can write down Titus 2:13.
Og det også andre eksempler på det, du kan lese det I 2:13. I Titus kapittel 2 vers 13.
Well, we have all the time in the world. We might as well look at it.
Ja, vi, siden vi har all verdens tid, så kan vi slå opp oss og se på det.
Titus 2:13.
Titus 2:13.
Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13.
Titus 2:13. Mens vi venter på vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Jesus Kristus skal komme til syn i herligheten.
There it is again. God and Savior, no article connected by chi, referring to the very same thing.
Her ser vi akkurat det samme igjen, at det Gud og frelser, og det to substantiver da, som subjekter da, som knyttet sammen uten artikel og med og.
Peter affirmed Jesus' full divinity. Paul affirmed Jesus' full divinity.
Så både Paulus og Peter ser vi her bekrefter Jesu guddommelighet.
Go back to Romans and go with me to chapter 9.
Nå skal vi slå opp til Romerbrevet kapittel 9.
Verse 5.
Og der i vers 5.
Of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen.
Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet, som menneske, han som Gud over alle ting, lovet I all evighet. Amen.
Paul here actually says that Christ is the eternally blessed God.
Så Paulus sier her at Kristus den evige velsignede Gud.
Now to try and grasp this statement is almost incomprehensible.
Det nesten umulig å liksom greie å forstå og fatte det, men prøv likevel.
To think that the eternal, illimitable God of the universe was a man is again almost unfathomable.
Det nesten ikke til å forstå det, at den guddommelige Gud også var menneske.
In Colossians chapter 2, verses 8 and 9, the Apostle Paul said that in Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily.
Og der I Kolosserne kapittel 2, vers 18, så sier Paulus det at det I Kristus så dveler all guddommeligheten.
That is that everything that God is was in Jesus.
Og det betyr at alt som Gud var, var også I Kristus.
One day Jesus was speaking to the Pharisees and they were protesting about something he had said.
En dag så snakket Jesus til fariseerne, og de protesterte på noe som han hadde sagt.
Jesus then said, Abraham, your father, rejoiced to see my day.
Og han sa det til Abraham, deres far, han gledet seg over å se min dag.
Ha! When the Jews saw Jesus, they said, we know you're washed up now, you're not even 50 years old.
Og når jødene så ham, de sa, du ikke engang 50 år, sier de til ham.
How could it be that you see or saw Abraham's day?
Så hvordan kan det være at du så Abrahams dag?
And then Jesus responded with that succinct affirmation of divinity before Abraham was.
Og så sier Jesus til dem, før Abraham var, så var jeg.
There can be no question that the Jews of Jesus' day, I am. There can be no question that the Jews of Jesus' day were aware of what Jesus was saying, because it says in the very next verse, they took up stones for to stone him.
Og det var ingen tvil om at de forstod hva Jesus prøvde å si der sånn, for I det neste verset så står det at de tok opp stener for å prøve å stene ham.
Peter claimed that Jesus was God, Paul claimed that Jesus was God, and Christ himself made the remarkable, audacious claim that he was in fact God.
Så vi ser at både Peter og Paulus og Jesus selv også gjør krav på at Jesus var Gud.
Now let me show you one of the most interesting scriptures to this effect. It's found in Hebrews chapter 1.
Men en av de beste kanskje skriftsteder på dette her sånn, det blir funnet da I Hebreerbrevet.
Hebrews chapter 1.
I kapittel 1.
Now, we don't have time to go into all of it, but if you follow the pronouns and the antecedents to those pronouns, you will see something remarkable.
Så vi har ikke tid til å gå inn I alle detaljene her, så hvis man ser da på disse pronomene her sånn, så kan man forstå litt av det.
Now notice verse 8.
Vers 8.
But to the Son he says.
Men om sønnen sier han.
He there is God.
Og han der, det Gud.
So we can substitute that. But to the Son, God says.
Så vi kan altså erstatte det og si at det, men om sønnen sier Gud.
Now this is God speaking, and he says in verse 8, Your throne, O God, is forever.
Og da står det altså, din trone, O Gud, står til evig tid.
Notice here, this is God the Father speaking to the Son, and God the Father calls the Son God.
Og legg merke til at det Gud, Faderen, som snakker her så til sønnen, og han kaller sønnen også for Gud.
So Peter affirmed Christ's full divinity, Paul affirmed Christ's full divinity, Jesus affirmed Christ's full divinity, the author of Hebrews affirmed Christ's full divinity, and even God himself affirms Christ's full divinity.
Så vi ser her at både Peter og Paulus, Jesus selv og til og med også Gud refererer her og understreker her Gud, Jesu guddommelighet.
Now you might be saying, well, what's the significance of this? Of course Jesus was fully God.
Og så kan man spørre, hva det som så spesielt med det? Selvfølgelig var Jesus 100% Gud.
It is important for us to recognize that only God himself could qualify as the person of the gospel.
Og det veldig viktig å forstå det, at det bare Gud selv kunne kvalifiseres som evangelisk person.
A created finite being simply could not qualify.
En som var skapt kunne ikke kvalifisere for det.
Notice a couple statements here from the pen of Ellen White.
Og så et par sitater igjen fra Ellen White.
This is from Desire of Ages, page 530.
Og dette fra Slektens håp, side 530.
In Christ is life, original, unborrowed, underived.
Så i Kristus livet i dets originale utgave, uten at noe merket ved det, uten at det lånt eller gjort noe med det.
Excellent. So Ellen White here uses three phrases to describe the life that was in Jesus. Original, unborrowed, and underived.
Så Ellen White bruker her disse tre ordene for liksom å beskrive Jesus.
Okay, so original means it began with him.
Så original, det betyr at det begynte med ham.
Unborrowed means he didn't borrow it from somebody else.
Og unborrowed, det betyr altså han lånte ikke noe, tok ikke noe fra noen andre.
Underived means it came from within him, not from an external source.
Og underived, det betyr at det var ikke noe han fikk utenifra, det var noe han hadde i seg selv.
Does this make sense, yes or no?
Dette forståelig, ja eller nei?
Friends, you need to know that statement. You need to make a mental note. Desire of Ages, page 530.
Og dette her det nødt til å gjøre et lite notat her oppe på kvisten. Desire of Ages, sier det, eller slekt.
You should know that just like this. In Christ was life, unborrowed, original, and underived.
Så det skal man burde man også kjenne til, at i Kristus var det originalt, det var ikke lånt fra noen andre, og det var ikke tatt ifra noen andre.
In Patriarchs and Prophets, page 34.
Og så i Patriarker og Profeter, side 34.
Ellen White says that Jesus was one in nature, in character, and in purpose with God himself.
Og der sier hun at Jesus var lik med Faderen, både i natur, i karakter, og mening.
So notice this. One in nature, one in character, one in purpose.
Så en av natur, av karakter og hensikt.
Now, you and I will one day be one, and we are in the process of being one in character and one in purpose.
Og vi i prosessen, vi også være av karakter og av hensikt.
But it will never be true to say of anybody in this room, we are one in nature with God.
Men det vil aldri være sant å kunne si om noen her i dette rommet at vi en av samme natur som Kristus.
God's nature is that he is omnipotent, omniscient, omnibenevolent, etc., etc.
Og fordi at det jo med Jesus, det at han fra all evighet og evig i seg selv.
Okay, now one more here from the great controversy.
Og så det en til ifra mot historiens klimaks.
495.
Side 495.
Jesus Christ, Ellen White says, is one in power and authority with the Father.
Og hun sier om Jesus Kristus at han en i makt og autoritet med Faderen.
Okay, so notice all of this affirmation of the full divinity of Jesus.
Og legg merke til alle disse bekreftelser som vi har på Jesu guddommelighet.
Paul, Peter, Jesus, the author of Hebrews, probably Paul, God himself and Ellen White all affirm the full unequivocal divinity of Jesus Christ.
Så Peter, Paulus, Jesus selv, Gud og også det som Ellen White skriver, alle sammen bekrefter at Jesu guddommelighet.
So it is on a rock solid foundation that we affirm the full divinity of Jesus Christ.
Så derfor det grunnsolid når vi sier at Jesus var Gud.
Now there are some heresies even within the Adventist church.
Men det også noe som vranglære selv innenfor Adventskirken.
And they are creeping in and it says, well, Jesus was God, but he was less God than the Father.
Og så sier de, ja, Jesus var Gud, men han var liksom litt mindre Gud enn Faderen.
They will say he was made, or he was created, he was begotten at some time in eternity past.
De sier at han var skapt, han var laget til en lang gang i fortid.
And they use verses that refer to his incarnation to refer to his pre-existence.
Og de refererer da til hans til tekster som har med inkarnasjon å gjøre, hans tidligere eksistens.
So they will say, oh, but he was begotten. Of course he was begotten in Bethlehem.
Ja, selvfølgelig så ble han født i Bethlehem.
He also was begotten in a very real sense in the resurrection.
Og selvfølgelig ble han også det på en virkelig måte i oppstandelsen.
But Christ in his pre-existence was not begotten, neither was he made, neither was he created.
Men i hans før-eksistens så var han ikke skapt, og han var ikke født.
Is this clear, yes or no?
Dette ganske klart?
Okay, good. Now here's something that is very important to understand.
Her en annen ting som jeg forstår.
Jesus had to be fully God because God alone is uniquely qualified to be the person of the gospel.
Jesus måtte være 100% Gud fordi at for å kvalifisere som evangelisk person så måtte man være Gud.
But what was the second thing that he had to be?
Men hva var den andre tingen han måtte være?
Fully man. Okay, let's look at that very quickly.
Så la oss også se litt på det. Han måtte være også 100% menneske.
Remember the term incarnation means literally in the flesh.
Og legg merke, husk da at inkarnasjon betyr i kjødet.
We already saw that in John chapter 1.
Og det så vi allerede i Johannes kapittel 1.
Go now to Matthew chapter 1.
Og nå skal vi slå opp til Matteus kapittel 1.
Matthew chapter 1, beginning in verse 21. The angel is speaking, and she will bring forth a son, and you shall call his name Yeshua, for he will save his people from their sins.
I vers 21, hun skal føde en sønn som du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.
Verse 22, so all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us.
Og så vers 22 og 23, alt dette skjedde for at det Herren hadde talt gjennom profeten skulle oppfylles. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.
Now try and imagine, though it is impossible, the significance of these statements.
Prøv å forestille deg selv om det veldig vanskelig dybden i disse versene.
The infinite, illimitable, eternal God of the universe condescended to become a man.
At den evige Gud I universet kommer ned for å bli menneske.
Friends, it is impossible for the mind to wrap itself around the hugeness of this thought.
Og der, for menneskets sinn så det umulig nærmest også å forstå denne tingen.
How can something that is not bound by time and space become confined in time and space?
Hvordan kan noe som ikke bundet av tid eller rom plutselig komme I en situasjon hvor man bundet av tid og rom?
Ellen White says that even if God had condescended to become like man in Eden, it would have been an almost infinite condescension.
Og selv om dette skulle skje også I Edens hage, skriver Ellen White, så ville det vært en nesten umulig ting at det skjedde.
Now even a casual reading of the New Testament will yield the conclusion that Jesus was a man in the very same way that we are man or men and women.
Og selv en også overfladisk gjennomlesning av Nytestamentet kan gi oss forståelsen av at Jesus var menneske som vi mennesker.
Jesus participated in all of the various activities, difficulties, and vicissitudes of humanity.
Han tok del I alle disse gjøremål som mennesker tar del I.
Jesus walked, he talked, he ate, he slept, he breathed.
Han pustet, han sov, han spiste, han gikk.
Now you think to yourself, of course he did those things. Of course he walked, talked, ate, slept, and breathed.
Ja, selvfølgelig, sier du, selvfølgelig, sov han, spiste han, gikk han.
But friends, again, try to remember, this is a God who needs nothing.
Men husk, dette en Gud som ikke trenger noe som helst.
This is the illimitable God of the universe who just thinks and something suddenly exists.
Dette den Guden som ikke har noe begrenser grenser I universet.
God in his nature, as God, doesn't need air, he doesn't need to talk, he needs none of these things.
Ingen av disse trenger Gud, ikke luft, ikke ingenting.
Yet he condescended to become not just a man, but a man degraded by 4,000 years.
Ikke bare kom han ned for å bli et menneske, men han ble også et menneske som var preget av 4,000 års degenerasjon.
If you will take the time to reflect on this, to think about this, you will see that God truly must love us very much.
Og hvis du tar tid til å sette deg ned og reflektere over dette, så vil du virkelig forstå kanskje at Gud må elske oss veldig høyt.
So then in Christ we'll set up kind of a polar system here.
Så vi skal sette opp et
So over here we'll say is divinity, over here is humanity.
Så her kan vi si at det et system hvor du har guddommelighet her og menneskelighet her borte.
Jesus was fully God and he was fully man.
Han var 100% Gud og 100% menneske.
Now these two were blended together.
Og disse to, de blandet seg sammen.
But listen, the precise blending of these two poles is not explicitly spelled out in the scriptures.
Men hvordan disse to blandes sammen, disse to ytterpunktene blandes sammen, ikke krystallklart beskrevet I skriften.
The exact formula is not declared with any exactitude or specificity.
Og det ikke spesifisert på noen måte.
We can affirm Jesus was fully God, Jesus was fully man, but to try and split that thing and say this part was God, this part was man, and to describe that blending is an impossible task.
Vi kan si det at ja, han var Gud og menneske, men også dele på midten og si akkurat så mye var guddommelighet eller akkurat så mye var menneskelighet, det lar seg ikke gjøre.
Notice this statement from Ellen White, The Signs of the Times, July 30th, 1896.
Og så et sitat fra Ellen White igjen fra Signs of the Times, 30. juli 1896.
In contemplating the incarnation of Christ in humanity.
I det man dveler ved å tenke på inkarnasjonen av Kristus I til menneskelighet.
We stand baffled before an unfathomable mystery.
Så står vi forbløffet over en ufattelig mysteri.
That the human mind can't comprehend.
Noe som det menneskelige sinnet ikke kan forstå.
The more we reflect upon it, the more amazing does it appear.
Jo mer vi reflekterer på det, jo mer forunderlig vil det fortone seg for oss.
Now notice what she has said here.
Så legg merke til hva hun har sagt her.
In contemplating the incarnation, we are contemplating an unfathomable mystery that the human mind cannot comprehend.
I det vi dveler ved og tenker på dette, så dveler vi ved noe som så stort at det umulig for oss å forstå det.
Now there are some people in the church today that want to divide Christ's divinity and humanity so precisely.
Og det noen I menigheten I dag som ønsker å dele dette her opp, menneskelighet og guddommelighet, så klart.
They want to say that if you don't believe that Jesus was just like this in his humanity and just like this in his divinity, that you are somehow disqualified from being a Christian.
Og de sier at du diskvalifisert for å være en kristen hvis du ikke kan si at Jesus var så mye menneskelig og så mye guddommelig.
There is a whole debate in the Adventist Church, a very contrived debate, I might add.
Og det en stor vanskelig debatt I Adventskirken over akkurat dette emnet.
That if you don't believe just this certain way about Christ's humanity, Oh, you're not a Christian.
Og du ikke en kristen hvis du ikke tror akkurat på denne måten her sånn når det gjelder kristen natur.
It's a little bit like the story in Judges chapter 6.
Det litt på samme måte som historien I dommerne kapittel 6.
There was a man by the name of Jephthah.
Det var en mann ved navnet Jephthah.
Jephthah. And they were trying to decide to make a long story short. They were trying to decide who was with Jephthah and who was against Jephthah.
Og de, man prøvde å finne ut av hvem var med Jephthah, hvem var imot Jephthah.
So Jephthah says, well, how can I know who's with me and who's against me?
Så han sa, hvordan kan jeg vite hvem som med meg, hvem som imot meg?
And the people said, when somebody comes to you, ask them to say the word Shibboleth.
Og han sa da, de sa da til han, når folk kommer til deg, så få dem til å si ordet Shibboleth.
Shibboleth. Now, for some reason, because of a certain dialect in those days, there was a certain group of people that was unable to say Shibboleth. They said Sibboleth.
Og på grunn av dialekt eller forskjellige ting på den tiden, så var det en forskjell I måten man uttalte det på. De sa Sibboleth I stedet for Shibboleth.
They had trouble saying the word.
De hadde problemer med å si ordet.
Just like I have trouble with Norwegian. Just like I have trouble with this Norwegian thing.
Akkurat som jeg har problemer med norsk.
You know, last night Eric introduced me to his children.
I går kveld så traff jeg barna til Erik.
And Heidi, I knew Heidi, it's easy.
Heidi var lett også å si.
And Eric, yeah, okay, it's okay.
Erik også ganske
grei. But what are those other kids' names?
Ragnhild.
Yeah, see, what is it?
Ragnhild.
See, very hard for me, Ragnhild.
Se, det veldig vanskelig.
Ragnhild, that's not easy for me. What was the other one?
Ole Martin.
Yes, Ole Martin. Very nice names, beautiful names, but that doesn't mean I can pronounce them.
Fine navn, det betyr ikke at jeg greier å si dem likevel.
You know, Eddie is in here from Mexico, and I have a very good friend from Mexico.
Eddie her fra Mexico, jeg har også en god venn fra Mexico.
And he would come to my house, and we would spend time trying to say refrigerator in one another's language.
Og så vil vi prøve å si refrigerator på hverandres språk.
Because for many Spanish-speaking peoples, the J sound is very difficult.
Og for veldig mange spansktalende folk, så J. Lyden veldig vanskelig
so
på engelsk.
So he would say refrigerator. I cannot say it. That's what he would
say. Så vil han si, jeg greier ikke å si det, for han vil si refrigerator.
But then he would have me try to say refrigeradora. Is that right? But I practice it, Eddie. I say refrigeradora, refrigeradora, refrigeradora. I've got it now. I can say it.
Og så har jeg praktisert og tret og tret og tret for å si dette på spansk som han nettopp sa det.
Can you say it? Refrigeradora.
Refrigeradora.
Very good. Now, listen. In the days of Jephthah, if you didn't say Shibboleth just right, you were executed.
Så hvis du ikke greide å si dette ordet riktig på, hva heter han igjen? Jephthahs tid, så ble du drept.
There are many in the Adventist church, and I don't know if it's happening here in Norway, but I assume it is.
Och det är många i adventistmenigheten och runt omkring.
That if you don't describe the divinity and the humanity of Christ in just a certain way, it's just like shibboleth. The people are just ready to execute you.
Och hvis du ikke greier å definere Guds eller Jesu menneskelighet og guddommelighet på riktig måte, så er det nesten som på Jeftas tid at da blir du halshogd.
People will say to me all the time, they'll say, David, do you believe that Jesus had the nature of Adam before the fall or after the fall?
Och det vill säga till David, tror du att Jesus hade Adams karaktär före eller efter fallet?
And I never know what to say because if I say the wrong thing, you know, shibboleth.
Och jag vet aldrig vad jag ska säga för att hvis jag säger den galna tingen.
Friends, remember what Ellen White says. In contemplating the humanity of Christ, we stand baffled before an unfathomable mystery which the human mind cannot comprehend.
Så lägg märke till det som Ellen White säger här att när vi dveler vid disse tingene, Guds gudomlighet, Jesu gudomlighet, så står vi omför ett så stort mysterium att det är väldigt vanskligt för oss att fatta det.
Jesus Christ was enough God to be my savior and substitute.
Han var nok Gud till att vara min frälsare och min stedfortreder.
But he is enough man to be my legitimate example.
Men han är också nok människa till att vara min stedfortreder.
Does this make sense? Yes or no?
Ett exempel.
Okay, now, consider with me, Jesus had to become a man for 6 reasons.
Jesus måtte bli menneske av 6 grunner.
Very quickly, number 1, Jesus had to become a man in order to die.
Han måtte bli menneske for å kunne dø.
Hebrews chapter 2.
Hebreerbrevet kapittel 2.
Hebrews chapter 2.
Hebreerbrevet kapittel 2.
Verse 14.
Og vers 14.
Inasmuch then as children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil.
Siden barna mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de, slik at han ved sin død gjør ende på ham som hersker ved døden, det djevelen.
Friends, let me ask you a philosophical, a theological question.
La meg stille dere et teologisk spørsmål.
Can God die?
Kan Gud dø?
You're exactly right. The answer is no. Ellen White says, deity cannot die.
Du har helt rett. Ellen White sier også, understreker det, at guddommelighet kan ikke dø.
Well, then how is God going to die?
Så hvordan da skal Gud dø?
He must become a man. That's exactly right.
Han må bli menneske.
That is one of the major reasons, one of the major reasons that the incarnation had to take place was so that humanity and divinity could combine together and God could experience something he otherwise could never experience, death.
Det var hele grunnen til at man fikk inkarnasjonen, nettopp denne blandingen av guddommelighet og menneskelighet, slik at det kunne dø.
The second reason that Jesus had to become a man is to suffer.
Og den andre grunnen, det er at på grunn av lidelsen.
Notice Hebrews chapter 5, beginning in verse, we'll just read verse 8.
Så skal vi se, det står i Hebreerne 5, 8.
And actually you can read the whole chapter, but in the interest of time, we'll just read verse 8.
Vi skal bare lese hele kapitlet nå.
Though he was a son, yet he learned obedience through the things which he suffered.
Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led.
Friends, let the significance of that sink into your mind.
Tenk på det.
That's it? That's the whole translation, huh?
Det hele oversettelsen.
God as God, listen carefully now, cannot suffer in a physical sense.
Gud som Gud kan ikke lide på en fysisk måte.
For a variety of reasons.
Av forskjellige årsaker.
First of all, God is a spirit. That is, he is immaterial.
For det første, Gud ånd. Han ikke materie som sådan.
God in his essence does not have a physical manifestation.
Gud i sin essens har ikke en fysisk manifestation.
Can he manifest himself physically? Of course he can, but he is not bound by physicality.
Kan han manifestere seg som en fysisk person? Selvfølgelig, men han ikke bundet av den.
Think about it philosophically. If something is bound physically, it cannot be infinite or eternal.
Så tenk på det, altså rent filosofisk, hvis du bundet fysisk, så kan du ikke være evig.
So God as God, as Jesus said, is a spirit.
Så Gud ånd.
Okay, a spirit. Now, A spirit is something that is immaterial, unlike this microphone stand. It possesses boundaries. It is limited. But God in his essence is a spirit. He is not limited like this is limited.
Så Gud ikke begrenset på samme måte som en mikrofon fordi at det materialet som sådan.
So how can a non-physical entity experience physical suffering?
Så hvordan kan en det som ikke fysisk erfare fysisk smerte?
Suffering is the lack of something.
Suffering
is the lack of some need that you have.
Ja, lidelse fordi at du mangler et behov som du har.
For example, have you ever been very hungry?
Har du noen gang vært veldig sulten?
Yeah, maybe right now you're very hungry, right?
Kanskje akkurat nå veldig sulten.
If you skip food for 5, 6, 7, or 8 days, you will begin to suffer because a need that you have is not being met. A physical need is not being physically met.
Så hvis man ikke spiser på 5-6 dager, så vil man begynne å lide fordi at det et behov som du har som ikke blir møtt.
But friends, think about this. God as God cannot sympathize with physical suffering.
Men Gud som Gud kan ikke ha sympati med den fysiske lidelsen.
So Jesus had to become a man in order to, number one, die, and number two, to experience physical suffering and
so
pain.
Så Jesus måtte bli menneske nummer en for å dø, og for det andre for å få den fysiske lidelsen.
And this leads us to point number three.
Og det leder oss til punkt nummer tre.
Jesus, or God, had to become a man in order to sympathize.
Og han måtte også bli menneske fordi at han skulle forstå.
Notice verses 14-16 of Hebrews 4, Hebrews chapter 4.
Og da det I Hebreerne kapittel 4.
Beginning in verse 14. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
Og der står det da fra versene 14 til og med vers 16. Vi har nå en så stor øverste prest som har gått gjennom himmelen, Jesu Guds sønn. Så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår svakhet, men en som prøvet I alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid.
Paul here is saying, or the author of Hebrews is saying, that Christ can sympathize with your needs and wants.
Så Paulus sier her at Kristus kan ha medlidenhet med våre behov.
Have you ever poured your heart out to somebody, maybe something bad happened to you and you were telling them your story?
Har du noen gang tømt ditt hjerte for noe, noe skjedd med deg, og så har du bare latt det komme ut framfor en annen?
And then that person looks to you and says, I understand exactly what you're saying.
Og så ser den personen på deg, så sier han, jeg forstår akkurat hvordan du har det.
Or they might say, I know where you're coming from.
Eller de kan si, jeg skjønner hvor du kommer fra.
When somebody says that, how does that make you feel?
Så hvis noen sier det, hvordan får det deg til å føle deg da?
How does that make you feel?
Hvordan får du deg til å føle?
Do you feel good? Okay, well, by contrast, let's pretend like Eric had had a bad day, a really bad day, and he said, oh, David, you're not going to believe what happened. This happened, and then this happened, and then, oh, this happened. He's really going on and on.
Så la oss si at det motsatte skjedde. La oss si at Eric hadde en veldig dårlig dag, så sier han, David, dette har skjedd, og dette har skjedd. Det helt forferdelig.
And then he says, do you know what I mean?
Skjønner du hva jeg prøver å si?
And I look at him blankly, and I say, no.
Og så ser jeg på ham med tomt blikk, og så sier jeg, nei.
How would Eric feel?
Hvordan ville Eric føle det da?
Frustrated.
Yeah, frustrated. He'd say, oh, you can't understand me, you can't relate to me, you cannot sympathize with me.
Du kan ikke forstå meg, du kan ikke forholde deg til meg, du kan ikke ha medlidenhet med meg.
Friends, think about this. How many of you in this room can relate to God?
Hvor mange av dere kan forholde dere til Gud?
Anybody?
Forstå Gud?
Ha! Not one of you. I mean, think
ikke
about this. God is omnipotent.
Gud allmektig.
He can do whatever he wants.
Han kan gjøre akkurat det han vil.
Probably most of us in this room would have trouble, you know, lifting up 100 or 200 pounds. We couldn't even lift this piano on our own. So how can we relate to God's omnipotent resources?
Noen av oss ville kanskje ha problemer med å løfte 50 eller 100 kilo, kanskje det piano der, så hvordan kan vi forholde oss til en allmektig Gud?
God has always existed. I mean, can you understand that?
Gud har alltid eksistert. Kan du forstå det?
God is immaterial. He's not bound by physicality.
Gud
can anybody
ikke,
in here relate to that?
Gud ikke bundet av materie som sådan. Kan vi forstå det?
Friends, imagine if God had remained in heaven, aloof from us, and said, oh, I really sympathize with what's going on.
Tänk hvis Gud måtte bli I himlen och så måtte han si det att åh jag har sympati jag förstår vad som sker där nere.
We might legitimately say what do you mean? How can you sympathize with what we're experiencing? You're not bound by physicality, you do not know what it's like to be confronted with our weaknesses, shortcomings and idiosyncrasies. How can you understand us?
Så med rätt kunde vi säga till honom, hur kan du förstå det? Du är inte bunden av de ting som vi är bundet av.
So in order for God to sympathize with humanity, he himself had to become a man.
Så för att han skulle ha medlidenhet och förstå så måtte han bli ett människa.
So number one to die, number two to suffer and number three to sympathize.
Så nummer en för oss att dö, nummer två för oss att lida och för det tredje för att ha medlidenhet.
Number four, Jesus, God had to become a man in order to serve us.
Och nummer fyra, han måste bli människa för att kunna tjäna oss.
In Matthew chapter 20 and verse 28, Jesus said, "The Son of Man has not come to be served, but to serve."
Och I Matteus kapitel 20 vers 25 så står det människa är inte kommit, människosynen är inte kommit för att så la sig tjäna, men för att tjäna.
Number five.
Och nummer fem.
Jesus became a man in order to reveal who God is.
Jesus blev människa för att uppenbara vem Gud var.
I quote to you just quickly from 2 Corinthians chapter 4 verse 6.
Och I andra Korinthierbrevet kapitel 4 och vers 6.
For God who commanded the light to shine out of darkness hath shown in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians 4 6.
För att få det rätta riktigt så andra Korinthierbrevet 4 kapitel 6 och där som står det följande. For Gud som sa, det blir lys I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter for at kunnskapen av Guds herlighet som stråler I Kristi ansikt skal lyse fram.
And number six, God had to become a man in order to undo what Adam did.
Og Jesus måtte bli menneske for å gjøre om tilbake det som Adam hadde gjort feil.
Remember we learned yesterday that Adam was our genetic father and representative ambassador.
Og husk at I går så sa vi at Adam var vår genetiske far. Och vår ambassadör.
When he fell it had reverberating ramifications for all of humanity.
Och när han gjorde det han gjorde så hade det verkning för hela mänskligheten.
Somebody had to come and untie the knot that Adam had tied.
Och den knuten som Adam hade lagt hade knytt den måste någon lösa upp igen.
These are the six reasons that Jesus God had to become a man.
Och detta är de sex orsakerna till varför Jesus måste bli människa.
Number one, to die. Number two, to suffer. Number three, to sympathize. Number four, to serve. Number five, to reveal God. Number six, to undo what Adam did.
Så nummer en för att dö, nummer två för att lida, nummer tre för att så nummer fyra för att tjäna, nummer fem för att uppenbara Gud och nummer sex för att så göra tillbaka det som Adam gjorde fel.
Do you understand now why it was so important for Jesus to become an actual man?
Så förstår du nu varför det var så viktigt för Jesus att bli ett faktiskt människa?
Does that make sense?
Är det förståeligt?
Yes.
Okay.
Now, in closing.
Så för att avsluta.
Remember the person of the gospel is Jesus Christ of Nazareth.
Så husk att evangeliets man är Jesus Kristus från Nazaret.
The gospel is not merely an assortment of theological propositions.
Och evangeliet är inte bara en samling av teologiska propositioner.
Now I close with a single sentence from Ellen White.
Så jag ska avsluta med en enkel setning från Ellen White.
This is taken from manuscript 49, 1898.
Och det tagit från manuskript 49 I 1898.
Listen to this one sentence.
Hör på denna ena setningen.
Hanging up on the cross, Christ was the gospel.
Da Jesus hang på korset var han evangeliet.
Did you get that?
Fick du tag I det?
Hanging upon the cross, Christ was the gospel.
Da Jesus hang på korset, så var han evangeliet.
Friends, the gospel is not a set of beliefs.
Evangeliet ikke en samling av trospunkter.
The gospel is not adherence to some intellectual idea.
Og det heller ikke at man underkaster seg noen høye teorier.
Even Seventh-day Adventism, with all of the beautiful truths God has committed to us.
Selv innenfor adventismen med all den fantastiske sannhet som Gud åpenbart for oss.
This belief system, this framework, is not in and of itself the gospel.
I seg selv dette disse trospunkter vår teologi rammeverket, men ingen evangeliet I seg selv.
In the words of Ellen White, the gospel was Jesus Christ on the cross.
I etter Ellen Whites slik hun sier det, så var evangeliet Jesus da han hang på korset.
Now friends, you might know everything there is to know about Adventism and even the Bible.
Du kanskje kjenner til alt som å kjenne til om adventisme eller Bibelen.
But if you don't know Jesus Christ as a person, as an individual with whom you have an experience and a relationship, you are not living in the gospel.
Men du lever ikke i evangeliet hvis du ikke kjenner Jesus Kristus som person og du har et personlig forhold til ham.
The person of the gospel.
Evangeliets person.
Fully God and fully man.
100% Gud, 100% menneske.
The significance of this is so important.
Og dybden i dette så viktig.
Because it teaches us that the experience of the gospel is one of a relationship with God himself, not just an intellectual assent to some set of esoteric beliefs.
Fordi at det forteller oss at det hele dreier seg om, det å ha et forhold til en person og ikke et forhold til trospunkter.
Now this is part one of two parts in this series.
Så dette første del av to deler i en serie.
Okay. Now, are there any questions about this material? Okay, I saw your hand go up.
Det noen spørsmål når det gjelder akkurat dette materialet? Jeg så en hånd der. She didn't quite grasp the idea that God couldn't understand our situation unless becoming man, since he is omnipotent and he understands everything and he is almighty.
That's a good question. Remember that
that fint spørsmål.
God, we say God can do anything.
Vi sier at Gud kan gjøre alt.
This is not true.
Dette ikke sant.
God can only do what is possible.
Gud kan bare gjøre det som mulig.
There are many things that God cannot do.
Det mange ting Gud ikke kan gjøre.
Do you believe that?
Tror du det?
How many people think there are things that God cannot do?
Hvor mange tror at det ting Gud ikke kan gjøre?
How many people think God can do anything?
Hvor mange tror at Gud kan gjøre absolutt alt?
You're nervous. You don't know what to say.
Dere nervøse, dere vet ikke hva dere skal si.
Listen very carefully to this statement, Eric. You're going to have to translate this perfectly.
Hør nøye på dette sitatet, Erik. Du nødt til å oversette dette. Det helt perfekt.
With God, all things that are possible are possible.
Med Gud, alt mulig som mulig.
You follow that? Yes. With God, all things that are possible are possible.
Med Gud så allting mulig som mulig.
There are certain things that God cannot do, even in omnipotence.
Ting. Det ting Gud ikke kan gjøre selv I sin
omnipotens. I'm going to give you some good examples here.
Jeg skal gi dere noen gode eksempler.
First and foremost, God cannot lie.
For det første, Gud kan ikke lyve.
Amen?
Amen.
The scripture says that, because that would be contrary to his character. So,
Skriften God sier det, for det vil være å gå mot sin egen karakter.
He's bound by his righteous character.
So han bundet av sin egen rettferdige karakter.
Number two.
Number two.
God cannot make somebody freely do something. God cannot force you to freely do something.
Gud kan ikke tvinge deg til frivillig å gjøre noe.
Because the essence of doing something freely is that it is not forced.
Fordi at hele essensen I det å gjøre noe frivillig at det ikke tvunget, påtvunget.
God cannot make a square circle.
Gud kan ikke gjøre noe som firkantet til en sirkel.
Because a square and a circle are mutually exclusive geometrical figures.
Fordi at de to helt adskilte ting.
To make a circle would be a logical contradiction and thus the equivalent of a lie.
Fordi at det ville være en logisk motsetning og derfor også en løgn.
So having said that,
så når man har sagt det,
God can relate to us as God.
Så Gud kan forholde seg til oss som Gud.
But because God is not bound by time and space, he cannot relate to us as a being who is bound by time and space could.
Men fordi at han ikke bundet av tid og rom, så kan han ikke forholde seg til oss og forstå som en som bundet av tid og rom kan.
Here is a very good illustration.
Så en veldig god illustrasjon.
Do you know who Dietrich Bonhoeffer is?
Har dere hørt om Dietrich Bonhoeffer?
Okay, Dietrich Bonhoeffer. He was one of the brightest theologians in the Lutheran Church.
Han var en av de skarpeste teologiske
because of his
I den lutherske kirken.
Because of his education during the time of World War II, He was given many opportunities to leave Germany and go to Australia or England or the United States to teach in some of the prestigious Lutheran seminaries.
På grunn av hans utdannelse, på grunn av hans posisjon, så ble han tilbudt mange stillinger andre steder utenfor Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.
Now Dietrich Bonhoeffer paid with this decision with his life.
Han betalte, den bestemmelsen han tok, betalte han med sitt liv.
He was hung in a Nazi death camp at the age of 39.
Bare 39 år gammel, så ble han drept.
Unquestionably the brightest mind in the Lutheran Church at the time.
Helt klart den skarpeste hjernen I den lutherske kirke på den
Now,
tiden.
Now listen to what Dietrich said.
Og dette her det han sa.
He said, I will not go away from Germany during the time of war.
Han sa, jeg vil ikke reise ut av Tyskland I denne krigstiden.
He said, for if I go away to the United States or to England because of my education, how could I then come back and minister to those people who have endured the travesties and the difficulties and the vicissitudes of war?
Så han sa, hvordan kan jeg på grunn av min utdannelse enten reise til USA eller reise til England og så når krigen over komme tilbake og så skulle forholde meg til disse som har gått gjennom all krigens elendighet og lidenskap?
Dietrich understood that the only way that he could relate to those who had been through the war was to go through the war himself.
Og han forstod det at hvis han skulle greie å forholde seg til de som hadde gått gjennom krigen, så måtte han også gå gjennom krigen selv.
We have a saying in the United States, you do not know a man until you have walked a mile in his moccasins, his shoes.
Og vi har et uttrykk I Amerika som sier at du kjenner ikke en annen en mann, med mindre du har gått 16 kilometer I hans egne moccasiner, sko.
So God simply could not relate to us as human. Unless he himself became a man.
Så Gud kunne ikke forholde seg 100% til oss, med mindre han selv ble menneske som, fordi vi mennesker.
Take for example just dying.
Ta for eksempel det å dø.
How many people in this room have been affected tragically by death?
Hvor mange her har blitt rammet tragisk av død på en måte?
I just returned from one of the most difficult things I've ever had to do in my ministry. I had to bury two of my nephews, 8-year-old and 4-year-old, my aunt and my cousin's fiance, all four killed in a car accident.
Jeg har nettopp kommet tilbake fra en begravelse som jeg måtte gjøre, noe av det vanskeligste jeg har gjort I mitt liv. To små barn og to voksne som alle fire døde I en bilulykke.
This happened just 5 weeks ago. My two cousins lost their two boys, their only children in the world.
Mine to kusiner, de mistet to av barna sine.
Everybody in this room has been tragically affected by death.
Alle her I rommet kanskje blitt på en eller annen måte rammet av det tragiske med død.
If the Lord tarries, every one of us in this room will die.
Og hvis Gud venter, så vil alle I dette rommet her sånn dø.
Yet God cannot relate to dying.
Men likevel kan ikke Gud forholde seg til det å dø.
Because deity, as deity, cannot die.
Fordi at guddom som guddom kan ikke dø.
So God had to become a man in order to understand death, and thus to sympathize with you and me.
Så derfor så måtte Gud bli menneske slik at han kunne ha medlidenhet med oss I en slik situasjon.
Does this make sense, yes or no?
Dette forståelig, ja eller nei?
Does it make sense? Okay. Christ's life was a prayerful life.
Jesu liv
Who was he praying to and why was he praying?
What was the last part of the sentence?
Who was he praying to and why was he praying?
Ja, hvem ba han til og hvorfor ba han?
Okay, quickly.
Veldig
raskt. He was praying to his father.
Han ba til sin far.
Who remained in heaven.
Som var I himlen.
And why did he pray? Because as man, he needed strength, just as you and I need strength, to meet the difficulties of life.
Og hvorfor ba han? Jo, fordi han som menneske trengte hjelp til å møte livets vanskeligheter, akkurat som det.
When Christ became a man, he laid aside the resources of omnipotence.
Så når Gud ble menneske, så la han tilbake, la han fra seg disse ressursene av det å være Allmektig.
So he had to face the difficulties of life in the very same way that you and I do.
Så han måtte stå ansikt til ansikt med livets vanskeligheter på samme måte som det du og jeg må.
Never forget that there are many things in the Bible that are incomprehensible. Even though we cannot explain them, we still declare them.
Det mange ting I Bibelen som vi ikke forstår selv om vi prøver å beskrive dem.
Jesus relied fully upon his Father. And the same reliance that Jesus had upon his father is available to you and I.
Fordi Gud, Jesus stolte 100% på sin far, og den muligheten til å ha den tilliten til sin far den samme som tilgjengelig også for oss.
Jesus demonstrated as man that the law of God can be perfectly kept.
Og Jesus demonstrerte som menneske at Guds lov kan holdes perfekt.
Jesus kept the law trusting to his Father and to his Father's will, and that is totally available to you and me as well.
Og Jesus stolte 100% på sin far og sin fars vilje, og den muligheten også åpen for deg og meg.
Good question.
Bra spørsmål.
Okay, let's pray together.
La oss be sammen.
Father in heaven, we are overwhelmed today with a sense of awe at the incarnation.
Far og helt vi måper over den fantastiske tingen med inkarnasjonen.
Father in heaven, we cannot fully understand this and we never will.
Vi kan ikke fullt ut forstå det og aldri vil vi heller gjøre det.
But Father, surely we are beginning to see the glimpses of your love for us.
Men vi begynner å se noen tegn av din store kjærlighet til oss.
Father, may we know that the gospel is the truth of a person.
Og må tro at evangeliet har å gjøre med en person.
And Father, may each one of us in this room have a relationship, a dynamic relationship with that person.
Og må hver enkelt person i dette rommet ha et dynamisk forhold til denne personen.
Bless us, Father, today as we enjoy your nature and the many things that you have created for us.
Og må du velsigne oss i dag i det vi nyter godt av alt det som du har lagt til rette for oss av naturen.
In Jesus' name.
I Jesu navn. Amen.